sana. Umenibia moyo wangu, umeenda na mama. Afu najua kama mina kupenda sana. Kijani acha peke yangu, mbona nitalia sana. Hawajui, hawajui unavyonipea. Asubuhi, asubuhi paka nalegea. Baby hawajui, hawajui ninavyokupea. Hawajui, hawajui livyokuzoea. Penzi lako ni la moto. Kwako kama mtoto. Penzi lako ni la moto. Nidekeze mtoto.
Type your old school love, no real loving. I'm the type of guy, my love language ni kukupia zawadi. Mi ndio ile type who knows there's more to love than what. Ninatamani ningekuwa na uwezo zaidi. Tukienda out ni rudi bila mimi. Ninatamani wajue you are my wife. Oh you want me na me yeah. Usingizi wangu ni wewe.
Asubuhi, asubuhi, paka nalegea. Baby, hawajui, hawajui, ninavyokupea. Hawajui, hawajui, nilivyokuzoea.
Penzi lako ni la moto.
Fire,
ni kwako kama mtu.